Oze.
Mtaona yoyoma
Saldido.
Ngozi nabadilika, nami nisha mpata wangu wa maisha. Tuyasifanya tuwachani my daddy, usiniache. Wakibonga shut up and call my number, nambie unanipenda wasikie tunavopendana milele daima. Tuwe kama unapenda goodbye, oh my lady. Mimi sipendi hata kukumisi, napenda tu kukukisi. Sitakuwa nawe hata wakidis, cause you're my princess. It's only you that I think of, you that I dream of, no other person. Baby we kanyaga, kama jaro chafu we kanyaga, fitina mikosi we kanyaga. Kanyaga wanaongoja tu wachane we kanyaga, wanaomba mabaya we kanyaga, wanaokesha kwa waganga we kanyaga. Kanyaga mama, pacha wangu baby baby doli, twende kwenye maji maji boti, twende tukaogele waone mama, mgongo unikumate wacha waone mama, nipige buzu kwa fitina wacha waone mama. Inawa choma baby, choma sana. Inawa choma sheri, mapenzi. It's only you that I think of, you that I dream of, no other person. Baby we kanyaga, kama jaro chafu we kanyaga, fitina mikosi we kanyaga. Kanyaga mama, wanaongoja tuwa